inatoroka. Haipas tumketa.
Ishu, asam, benatoka mtanami, asam, benatoka mtanami, ngomshin. Asam. Bati siyabi, bati sinasefali, ngomshin. Bati sifuna nevala.
Bekeli beke.